bali ba khale kuñu ba khale ambu sabale sohna jaram mo jaraway na jaram mo jarar bamba dom jam mo jarang e baña bay tey selale mo jaraway mo jararay bamba dom jam jaragoy tey sel sohna jaram mo jaraway na jaram mo jarar bamba dom je mo jarang e baña bay tey selale mo jaraway yo mo jararay bamba dom jo jaragoy sohna jaram mo jaraway na jaram mo jarar bamba dom je mo jarang e baña bay tey selal mami sirin bosiroba mami sirin muntakhaba mami sheikh mustafa sheikh abdul akim sohna jaram mo jaraway na jaram mo jarar bamba dom je mo jarang e baña bay tey selal ku sopp sohna jaar loxo ca ko ku ko def yalla lo nga gudd fa mo jarang e na tey selal bismillah ay ma jela khalima diko tagga waya dil sina diko yesale mami sheikh mustafa mami seri fadilu mami seri barak sheikh abdu baron derbi bismillah ay majala khalima diko tagat waya dil sina diko yesale mami sheikh abdullah bak mami sheikh abdu khadar mami seri soy boba sheikh murtada sama khalima ya yakum yakum huwa qasadam Rai dine ya kiko jale mami sohna fatija mami seri jale sohna may kubra mami sohna may sohna sohna astugawa sama khalima ya yakum yakum huwa qasadam adiko Rai dine ya kiko jale ya komo ya diko ya dine ya ya kiko mam jarmi amulam kem kunu na mok momayam mam jarmi amulam kem yona
jarna ko jogle
takko amulam kam yona mama bana sak ci waya am ka amul kan amula
jarmi amulam
kam yona
mama
kam yona
bana sak ci waya am ka amul kan amula
amna ba ta am yene amna ngor te am dine mam jara jar lo tale roy kale buñ fe jara soxna jara bu so soxna jara bu so ba na jaar nan ko do ni waqtal ngir ñe ray ci mom salala waqtal ganjar ta khul mo am bayre libi dor ak jere ganjar ta khul mo am bayre libi dor ak jere ganjar ta khul mo am bayre libi dor ak jere xer ga mom la da sor ngella kan dun sor wa fe ja paraxal soxna jaar xer ga mom la da sor ngella kan dun sor wa fe ja paraxal soxna jaar xer ga mom la da sor ngella kan dun sor wa ngella kan dun soxna jaar sayewal ku tudal diwan soxiwal soxna jaar sayewal ku tudal diwan soxiwal soxna jaar sayewal ku tudal diwan soxiwal soxiwal diko sargal ñewadum jere xalal def leen ni mu magal mam jaratullah mam selim basir yawada soxna jaar mo jara tag de ko le bura soxna jaar mo jara tag tag de ko le bura sa doon ji moy venora nuru dare ni khawala ku bëgg leer jamal ci serigne touba soxna jaar sa doom ji moy melora nuru dare ni khawala ku bëgg leer jamal ci saykhu khatim soxna jaar sa doom ji moy melora nuru dare ni khawala ku bëgg leer jamal ci serigne touba soxna jaar sa doom ji moy melora nuru dare ni khawala ku bëgg leer jamal ci saykhu khatim soxna jaar sa doom ji moy melora nuru dare ni khawala nuru ni khawala ma bu so mo jarawal way ko yo mo na yemula ma bu so mo jarawal way ko yo mo na yemula ay te gil modi bi yo ci ku jok di ko tagale ci ku jok ku sopp soona jaara ay te gil modi bi yo ci ku jok di ko tagale ay te gil modi bi yo ci ku jok di ko tagale mbar mu ya katib lo xam taxawal di islam adu legu nu dal khalima ye tiakaw tundu ja taxawal baba adu legu nu dal khalima bayu seri sali wa adu legu nu dal khalima ye tiakaw tundu ja khalima bayu seri sadi lo andu lagu lu dul khalima ye kaka tundu je andu lagu ku sopp serigne bara bayu serigne bara andu lagu lu dul khalima ye kaka tundu je andu lagu lu dul khalima bayu sheikh mustafa andu lagu lu dul khalima ye kaka wala mami serigne ba ke soonalo mustafa andu lagu lu dul khalima ye kaka wala ye kaka wax len ci ba wel di ko day ta do fi bay lu am ganja loxo ci kaw ci ba wel di ko day ta do fi bay lu am ganja loxo ci kaw ci ba wel di ko day ta do fi bay lu am ganja deg gi su do tu le nax Ambele pulele. Wawa. Ya walele mambigidis dodulela. Ambele pulele. Yo no muri. Ya walele mambigidis dodulela. Ambele pulele. Nelen gereje fa soxna jaara bus ya waral li ne mam deug gis do dulela bambale pulay lerale
ku jog taxaw ci kaw yalla bo amé tank muy metti jog len taxaw ci kaw jaay
soxna jaara sa dom ji ya salat mo dine ji taxana ñepp ngi aje du julle ak sel wara ku dem maga tay war nga sant borom Touba ku julli tay war nga sant borom Touba wax leen taxna ñepp nga aya di jël ak sel wala bamba yëkëti na l'islam dan na Touba ya taxna ñepp nga aya di jël ak sel wala dem na ma yomb ñi bussi dem na gannar taxna ñepp ngi aya de jël ak sel ma taxna ñepp ngi dem na ko mo ñi bussi dem na jéwal taxna ñepp ngi aya de jël ak sel ma taxna ñepp ngi su fa desoon du ba raw na leen taxna ñepp ngi aya de jël ak sel ma bamba yëkëti na l'islam raw na gaña taxna ñepp ngi aya di jël ak sel ma bamba raw na wali yafoon raw nga leen taxna ñepp ngi aya di jël ak sel ma di jël
ak sel ma
soxna jaara ak ñukolam ay khalima bun ko lim soxna jaara ak ñukolam ay khalima man ko lim ki ba jëm mom la mu la ma fo la mu fe yare ay khalima man ko lim la mu la ma fo la mu fe wax leen soxna jaara ak ñukolam ay khalima ñukolam soxna jaara ak ñukolam ay khalima man ko lim
man ko lim
geej ba jom mom la mu la ma abbo la mu feñale man ko lim man ko lim man ko lim man ko lim bamba di mal ba man ndox wacc ci gal ga jog ci ndox kambar ñu soxé sa bay bay la borom belale ku sopp cheikh abdullahi la loxo ci gaw nu magal bay la borom dare kamil soxé sa xefaras aras be yu ya waris ba wacce fa xore si la alquran di len semale arespe bur ba wacce alquran ni ma sona maryam dara ga ci yama ni di bax ci sa do ma ay xam dani xare Bisa Maria maga cengala waxando len lu fi bax ci sa doma la xata ko ubl ni wax len lu fi bax ci sa doma am jara lu fi bax ci sa doma gacce ngalama lu fi bax ci sa doma ay xam dani xale lamb faal borom gawat borom daru ak man nan ahmadun ndakhbali rijal alen ta mam cherno ma ca daru bayi seri ay dara mom la bamba yoni won dar cherno cheikh sa borom lagan cheikh jeri borom wada cheikh babakar kargan yiri jal ma len ja cheikh jeri Cheikh Abdou Rahman Dam Cheikh Massamba Diop Sa Cheikh Alam Agra Kamir Dial Malen Sa Ken du borom Touba Xolal mu Cheikh Lep Ki mo bax mo gore Cheikh Modou Sakhir Mbay Cheikh Daru Assane Diaye Cheikh Abdou Tok Cheikh Sadir Dial Malen Te Ku sopp Cheikh Daru Assane Diaye Baye Serigne Mbaye Fallo Ndiaye Wa wa Cheikh Modou Sakhir Mbaye Cheikh Daru Assane Diaye Cheikh Abdou Tok Cheikh Sadir Dial Malen Te Daru Assane Diaye Sedai Cheikh Sadio Mbaye Yiri Dial Cheikh Modou Sakhir Mbaye Cheikh Daru Assane Diaye Cheikh Abdou Tok Cheikh Sadio Yiri Dial Malen Te Daru Assane Diaye Assane Diaye Cheikh Sadio Mbaye Yiri Dial Malen Te Cheikh Modou Sakhir Mbaye Cheikh Daru Assane Diaye Cheikh Abdou Tok Cheikh Sadir Dial Malen Te Cheikh Modou Sakhir Cheikh Daru Assane Diaye Baye Serigne Mbaye Fallo Mami Cheikh Mar Yemou Ndiaye Dial Malen Te Cheikh Massamba Cheikh Mbaye Sar Cheikh Magnaw Serigne Ngoya Cheikh Massamba Cheikh Mbaye Sar Cheikh Magnaw Serigne Ngoya Cheikh Ndiaye Cheikh Ibra Sarri Dial Malen Te Cheikh Massamba Cheikh Mbaye Sar Baye Cheikh Mahamoud Dem Diom Baba Cheikh Ibra Sarri Dial Malen Te Cheikh Modou Lo Dagana Cheikh Massamba Sokhna Ñepp la Cheikh Cheikh Modou Lo Dagana Cheikh Massamba Sokhna Ñepp la Cheikh Sire Lo Sala Dial Malen Te Cheikh Modou Lo Dagana Serigne Bamba Leena War ngeena sante Yalla ta bi ngeen aljanna yeen wa sanna Cheikh Bala Fally Dieng Cheikh Modou Fadiamagna Cheikh Bala Fally Dieng Cheikh Modou Fadiamagna Cheikh Bala Fally Dieng Cheikh Amadou Fadiamagna Cheikh Mabagni Cheikh Moussa Dieng Dial Malen Te Cheikh Bala Fally Dieng Ndaysan Amadou Fadiamagna Amadou Fadiamagna Cheikh Mabagni Ndiaye Cheikh Ibra Diop Massario Cheikh Alli Sek Wana Cheikh Ngouda Kan Guilar Dial Malen Te Borom Ya Man Yoro Musabian Li Say Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba Cheikh Ibra Diop Massario Cheikh Alli Sek Wana Cheikh Ngouda Kan Guilar Dial Malen Te Borom Ya Man Yoro Musabian Li Say Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba Cheikh Ibra Diop Massario Cheikh Alli Sek Wana Cheikh Ngouda Kan Guilar Dial Malen Te Borom Rumtul Makhalafa Sallim Li Say Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba Hamdan li Rabbul Khuddus Warna kep kuy nasi Borom Daru Khuddus Mo dewon al qawla ku sopp mami serigne ba ak soxna lo cheikh mustapha ay borom darul khudus mo demon ani xew bayu serigne jeñu mbacke sotu cheikh mustapha ba darul khudus mo demon ni xewala bayu serigne jeñu mbacke sotu cheikh mustapha borom darul khudus mo demon ni xewala bayu serigne mbacke madina bax cheikh mustapha ay borom darul khudus mo demon ni xewala Rukhudus Cherno ma cha daru borom darul manani mo demon ndo xewale mom la bam yoni wonder Cherno ma cha daru borom darul manani mo demon ndo xewale mom la bam yoni wonder Cherno ma cha daru borom darul manani mo demon ndo xewale darul manna serigne basiroy borom darul minani dem na ñew ande xewale gal ganga darul minan serigne basiroy borom darul minani dem na ñew ande xewale cheikh muntaha fane tay darul binal borom darul minani wa dama ande xewale Cheikh Muntaha fane Serigne Basiroy borom darul minani dem nañu ni xewale tay ji Cheikh Muntaha fane Serigne Basiroy borom darul minani dem nañu ni xewale gal ganga darul minan Serigne Basiroy borom darul minani dem nañu ni xewal darul minani wax len jebi fal ak ngare njay cer nga len ci lañ la jay lampo mam seyna bu nga ay cheikh ibrahim abori jall diren jegi jangay cheikh ibrahim fal mami cheikh fal bayu gor mami cheikh ni gal fal mami cheikh modo amin kafal cheikh ibrahim fal fegi ben Ibrahim si gibon isba sana ba ma fa cheikh ibrahim yepp lesen borom dan ba kebe mer may se bigue kumba fal mami cheikh ma war fal cheikh ibrahim wax len ya cheikhal cheikh isa jan ana ya bal ko laka ya cheikhal cheikh morjere sugu mbar ma ciwadan mbar ma ciwadan ban nopi ya bal ko ya cheikhal cheikh morjere morjere sugu mbar ma ciwadan wax leer ya cheikhal cheikh daru hasan ak babakar cher ganja cheikh modou fall day wala mbake nga sol ko qur'an leen ni nu magal cheikh daru hasen jay baye cheikh maryam mu jay mami cheikh fatil la jay wax leen ya cheikh al borom gawan defal ko nguru sulayman sum yan mo melle ite cheikh ya nan gawan ya cheikh al borom gawan defal ko nguru sulayman sum yan mo melle ite cheikh wax leen ya cheikh al borom gawan defal ko nguru sulayman sum yan mo melle ite cheikh ya nan gawan ya cheikh al borom gawan ken du borom touba mo cheikh al ñep melle ite wa wa ya cianta war ba mu feñe fi fi darul manan ngir bamba bu ko ne xol way fey fa noob la la ku sopp cheikh khadim loxo ca gaw mu magal borom toba bu ko ne xol wax len man de beug na bamba beug le ko lam pamba bëgg la ko soppemba Mustafa ma bur taarale
man de bëgg na bamba
bamba
bëgg la ko lam bamba
bamba
ko soppemba
soppemba
ma bur taarale
ku bëgg Serigne Touba jaara sona ma masta wala mo ngi lay sante ñepp la amel kanta jaara asta momna
mbolo mi ku bëgg soxna jaara yëkëti fa ñaari loxo ca kaw ñu magal soxna jaara loxo ca kaw loxo
jaara borom Touba yemal ke Mustafa dama du sama jëlum lum dama awano wasamo sadiqin yeesalala lum rama amano basemo ku sop maam jeerno yemal ke Mustafa dama du sama kolum lum dama awalo basemo sadiqin yeesalala
yemal ke Mustafa dama
Wawa
Brahma
Amano Basemo Ku sop Serigne Bara Yemal ke Mustafa Dama Bisba Michael Lum Lum Brahma Amano Basemo Sadiqin Yaisalale Wawa Brahma Amano Basemo
ku sopp soxna jaara maam jaara mo ayatay
tay gi day weyaay maam jaara mo ayatay tay gi day weyaay day ba bis ba dir ba di fa tay ko fay go kel amule
maam jaara mo ayatay
ku sopp soxna jaara yekati li say baram ca kaw mu magal soxna jaara wa wa ba dojo te dojo mu ba daram ba ja te do khalifa bu khala gyo ma ja
dojo
dojo
daram ba ja
bamba na ki sama boma
te do khalifa
moy soli salu ku sop soli salu dojo te dojo mu ba daram ba ja
la ilaha illallah
te do